Okay, we want you all to clap your hands. Come on now. 1, 2, 3. Okay, where? Okay, go and get them. Send someone there. Right. 1. You know, you just forget. Go and get the conga players. I want everyone to clap. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Come here.
Yeah. We'll be right back. tu tunamuomba kila mtu tafadhali inua mikono hivyo ndio tuweze kucheza. Ni kukuomba tu fanya hivyo tu. Inua tu mikono tu hivi. Wewe mikono siachi tafadhali chochote. Maana yake Mwenyezi Mungu ni Mungu. Inua tu mikono juu. Tafadhali ufalme wa mbinguni ni kama wa watoto. Unaona watoto wameinua. Tafadhali watu wazima naomba tu inua tu mkono.
Hey! Yeah.